Mungu kukumba mejua ae, mtoto mtoto ngozi laini, na upaki po tato primoni. Navo kupenda unajua ae, ngiwa na we mina faidi, kwa wengine nifate nini. Baby, weni mzuri unajua, cheki yopua, yani kama mdoli mdoli. Hiko kifua, ukilembua, wanipandisha moli. Usuli na kujua, unanijua, nagusaga gololi loli. Kama nkikosea, kwa kuso kujua, baby sorry, sorry, baby. Alijua kini acha ntapata tabu. Ndo kwanza nanenepa, nadekezwa, hadi nyogeshwa. Vile vitu nsovipata, leo navipata, tena naongezwa.
Pole, pole, pole.
Asali, sukari cool, ni vitamu ila kwa baby wangu timgu. Kila siku sichoki kumomba Mungu, tuweze kuyashinda majaribu. Baby, najua tunapendana sana, lakini naogopa kwenye pesa wasija kakudanganya, ma baby ukaondoka. Nataka familia nijenge nawe, nizeke nawe, na Mungu akipenda nifanikiwa na wewe. Nataka nyumbani nikaishi nawe, nizeke nawe, na Mungu akipenda nifanikiwa na wewe. Alafu dia exi alijua kiniacha ntapata tabu. Ndo kwanza nanenepa, nadekezwa, hadi naogeshwa. Vile vitu nsovipata, leo navipata, tena naongezwa.
Pole,
oh, pole,
pole,
MC, pole,
pole.
Nijua meni kumua,
pole,
maza kuna ijo,
pole.
Enjoy.